sound of Tureki.
Zangu mtani na machizi flani tunokula ugali wote. Nikitoka ndani niko zangu out, mini mkali walo skompe. Pande zote chata toka Kinondoni kiwalani paka obe. Arusha tindi gani singidani, singidani kiwa huko ni ok. Leo niko happy ese, kodi iko wapi ese. Kono masaya umejipanga utasema mshikake ese. Nani atabake ese, ni mwendo kupate ese. Mshtue kila manzi ya iti hata uba wakishindo waji hata na bajaje ese. Samaki mwenye kiunda niapate majimaje ese. Watu wamewaka na wana tampangwa kuzima. Acha kufananisha pombe na mambo yako kijinga. Watu wamewaka na wana tampangwa kuzima. Acha kufananisha pombe na mambo yako kijinga. Zangu ndani ya swimming pool na swimming too. Nimekaa ndani siku nzima kuto na check series too. Sasa na do aye, sasa na ball aye. Na mtoto mkali ambaye na roll na ye. Siwezi kumbo aye, wabishi mtakoma ye. Wapo mbavu waliombo puzi nikasema mimi si wapi. Japo maisha ni kama movie ila bado chisi acti. Nazunguka nyuzi 360 ili tu deals happen. Natizama pesa picha za utupu jamani. Please, usi ni tagi. Niko na DOC, aye. Woga wa COV, aye. Soja si ndio mi, aye. Shout out to B.O.B, aye. Staji my pressure. Nataji vacation. Nitagi location. Niko na machizi, tunaitaji kukesha.
Nah.